datimsafi.com.
Leo zamu yangu imekamata kibunda, ukinikuta chaka lolote usiniite wevunga. Nataka nilewe paka hamu inishe, hata kula siwezi, nataka nilishwe. Nisuze roho yangu ijiburudishe, sio mikojo tu inibidi niarishe. Sitaki kampani,
kampani
kwenye pesa zangu silete utani,
utani.
Weta, leta mezani,
mezani.
Kisha leo ndo nipate kihani,
kihani.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba, yumba. Pome, pigawe mpaka kwa majirani. Oya walevi wote, leo birthday yetu tu enjoy.
Walevi wote, leo birthday yetu tu enjoy.
Oya walevi wote, leo birthday yetu tu enjoy.
Walevi wote, leo birthday yetu tu enjoy.
Hasa tende kilevi levi,
kilevi.
Embea kilevi levi,
kilevi.
Hasa tende kilevi levi,
kilevi.
Cheza kilevi levi,
kilevi.
Sitaki kampani,
kampani.
Kwenye pesa zangu silete utani,
utani.
Weta, leta mezani,
mezani.
Kisha leo ndo nipate kihani,
kihani.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba, yumba.
Thank you.